proposed that we want to see a member of parliament who supports submission. No, which account who supports submission? So that is account who supports submission. There is no mayor, no mayor in this country who supports submission. No.
Angifuni ukuzwa ukuthi kulelunga ledale lephalamende elisekela uNelson Chamisa. Angifuni ukuzwa ukuba kulelunga lezabelo elisekela uChamisa. Njalo angifuni ukuzwa ukuthi kulabaphathi bamadolobho abasekela uChamisa. Kumele bonke baxoxe ngiyala mina.
No, no, no.